utwa mambengo, utwa munati mwasi pika. Siri mwasi feli chwalo, inge lupanga lilata.
Nakupati in the house,
nakupapa,
cheesecake in eagle.
Yure zapa, mwana tovolo, siku misa, VIPs.
Alieko,
muka yanga kuyokuta,
siri mose,
luna luna kufela.
Mama fela ngaki baba lusi anga unachwalo.
Balela kwa size ya ha Muleje Zekona zeleza Muka yangabe ni kuyokuta Onacholo muka lufumana kwa pata Mayanga fale alusina sitacha Amuta kule lunani ape makuta Inge mulimu kulusia wafela Batuvo kila nivona vakufetuela Inge delele wafase badelela Baludmete kile maso inge delaila Wavona chwele makuchincha kilabu Faso vona ala fela inge spabu Sona nivuza wena na inzi shabu My life ya luna kelu kweza sabu
Muka yanga kuyokuta
Sikumisa
Luna luna kufela
Baba fela ngaki baba lusi anga unachwalo
Muka yanga kuyokuta
Ya pazima
Luna luna kufela
Baba fela ngaki baba lusi anga unachwalo
Ya novona ni kafela Mwali tola ndonga kele ni shela Zene nchez kache kele limela Siko moki kache kwa ni kutula Neni vulezwa ndeska punyeha Mina ne mvona inge kilisheha Twa yanga kukuta kulufuma na tintedi Nilike kukuza valini wa mapentedi Nisi ile uchola kana kuvea vasali Ni visa iva kichizi kapa vimasali Nemu ile kono amukutile kisemu Nilemu ile zemishupile kikemu
Muka yanga kuyokuta
Siri mose
Luna luna kufela
Baba fela ngaki baba lusi anga unachwalo
Muka yanga kuyokuta
Ya pazima
Luna luna kufela
Baba fela ngaki baba lusi anga unachwalo
Muka yanga kuyokuta Luna luna kufela
Baba fela ngaki baba lusi anga unachwalo
Igu Nakupamula pazula Ture zapa mwadiaki Eyo mambengo mambengo On the beat Eyo DJ Young Toxic
Maliwa Azadoshas Jamaki Bamigo
Shoko rapa kiki
Mate
ha. Naz Naz Ave na Zega
Ginox
Kaboksele
Dollar Adshan
Red Eye
Sam Jida
Yeah yeah
Badman Lole Dede
Olo olo falo sakafo
Yam Ture
Pula Gang
Trump Namo
Yo
Philo
Yo mapale la kwa size ya
Yes I Wijin Beck Jack City Poison City Soweto Mukonga Balak Ture Junior Greenwood Maradona Mankenzo
Wait.